Studio Tamani, Nianga Kunofunwe, Bamanankana.
Araba Marsekalu Kleta and Shaking San Baflani Mokani Waro, Studio Tamani Lamebaroni Ula, Bamanankan Kunafuni Bakuba Flani. Bamako, Celebrity Laban Ulukoni Besina, Jamanaka, Mishi Ferry, Song Onogona, and Laban Wera Uluveka Cape. Bizum Sukonana, Bamako, Abieka, Four, Moko, Tarabulu Konina, Goshini, Sidi, Alcasro, Jamanayama, Uluera Konima, Fenfa Follow, Nekunafuni Bakuba, Minumina Lassi, Oma, Sita Jarafe, Amarusanugo, Alibeneka Kuna. Bismillah kuna foni ulu keneka jamana aleka misifere songo nokona utakuta ani shekina uko ni damne na tarata do masikalo kleta ani unu blasamba flani mukani woro shabaterna la fia bugu sigidana ni nana bamako musa malisoko alebenya folike
Gere jambay keme anta ni sira di ma keme woro
mishi hakemi be la fia bugu shabaterna nyina ko hakeka dogo katime salontaka ni yoro ina mishi tugu be ga ira kafo ko misi songo odlonembe ajanya ana bonya hakelela aba baraima ba ale mishi ferlaye ko siratigela ale ga misi songo ba damne wa biduru katabla wa kemela nyina
Nyine bagamu machaya kwa usongo bedamine wa biduru la fokase wa bishigila dore kachanui asongo gela masro dore fe bulimafe uteino kata bagamu nofe songo gela na folo ni itumeseka mshike mesro nyine itiseka teme binan walma biduru kan
Mie sanikela ufanfelae hakilina utekele
Misi minu unu ulu kumesro salon wa bishigi o misu utaresa wa kemen wa binan wa kemen wa biduru
Bo mbafo verama nyina ngu niya mishika gele alore sando la wabi ulu mfula wabi
Mana Mogam Shimino, 400,000 Michideni, or Coffee of Dava 500 ou de la.
Ni Mamunube Barake, Bagamara Hukum Konana, Comissi Songa Yeleni, Codlonembe, La Canabalia de la, O Mignon Yalendo, Bagamara Rola, Kuta, Casenu Duba Conola, Cofeneca Gele.
Minye sili labewunye uluko anibesi na alika soro sarawu make yoro do ula wa minye wako gile yuwe mwa chamanka bamako sigu anitomoktu marabulu kwa nana mada uye wakinadi Musa Agmahama.
Ame kalu chama chela, chenre la akumano, ame wajibia kaseli labe na nga fere uye.
Fomusa agabodu, dono nimi kula. Me asa yana foko len tugunu kwa pasi anko am kokura la sisan
ameka seri la be me doni doni nga suku ka gelen doni e pi dimse nga fini gote ka nyana bo atile ula ko sebe don ube kurante ka gode fanyi an oblige len do ka kononike an woni me ka la be an sugo da mayrala
itorumu anye andengwa finu soroka ba nga nyeneta dan fara emi o ifeng songo kon ka gele
jiro haide hinsa ka shondo
Farikulu nyanaje na sirafe mwoko nani uluko niye ukambo Federation Malien de Football wanyama ya nofe. Farafina fana kukura uyera samba flani mwokanduru kani kiwari yaula kadaka minye kafu ya liko ni ayira kafuko jonjo minena Senegal lako abinadi maroka uma. Kalipa guita binyafulike.
Federation Malien de Football unyemaya nyinini manani ulude kone uka gafe ubla ubarakama umogo uye mazu nabe fama baba sise FC Mali Croix unyemogodo Badra Ali Keita ale farukunu nyana jenye mogodoye foka se kuna fundila Amadou Maman Sangoma ani Jeneba Jalo sonkake uka gafe uma walimaka bala obena do marsi kalot le mwan duru jekulu misigra kalata kama election rebena ke avril kalot le tan woro fanwara fe jekulu ba mime farafinandu lantanko nyana bo nabe fama Confédération africaine de football ale ayira ka fo jonjon mi ni Senegal tuyota kan temene ko be di Maroc dema ko sababu ke final kenekan mi Senegal no lantana doye penalty delay Maroc ma kulu do tuyé no lantana kené blakaba wa ko ni Senegal chilenye Maroc feni chelu saba anifu mi Senegal Fédération de football ye wa ayira ka fo ko ni atlante ou felay ko fana bena wulika jo sabati tribunal arbitral du sport yoro
Studio Tamani ye Fondation Hirondelle ka barabolo ye Malla ni urtel ka deme nyonyay mi sengoroma donendo Union Européenne fe Suisse Royaume-Uni o lu gouvernement fe ale ni coopération espagnole
Bizum sir kwa nana mina kuma minka wede ye bamako abiye mogo tagabolo la ka foko sinye selie ka soro nyema o yere mafen fofolo Musa Malisoko ale benye folike
Awo, bibina ka gele, sirabada u sanfe, kima mishie, kumadola, katakatani kono, pikapu do kon nana, maube gatagani segi keni mishu yedro. Ibala kalika fo, kodusukun, ani baramau kono nana, shininde iseli. Du do ye war faranyogon kan, ninga jega mishisan. Kare konna u ni chakeda u la, muru ani bese, olukonube bara la dron. Wado yere yu ka frigo nuka konjelateru labe. Ngambado ube, olute koroto, olukelembe ki sigi, ka commission d'observation de la lune olu ka yamaruya kɔnɔ sani u k'u ka baganw faga. N terikɛ Musa ale kɔni n'a ka fɛɛrɛ de don. A bɛ nin kuma fɔ kuma caman, a bɛ yɛlɛ ko n'i y'a ye cakɛda min bɛ wele ko INPS olu y'u ka misi faga ka ban, ko kɔrɔ b'a yira ko dugujɛ de ye seli ye. Wa o ni maa caman hakilina ye kelen ye Bamako. Nka an yɛrɛ k'an sigi ka miiri dɔɔni, ni sini alamisa ma kɛ seli ye, ni misisogo ninnu bɛ lasago cogo di? Ayiwa sa, Maigalakaw fɛ yen Zara kɔni ye hakilina ɲuman ta. Seli don walima seli tɛ, sogo kɔni tɛna sigi ka makɔnɔli kɛ o.
U bɛ dansigi bi kunnafoniw na aw ni cɛ lamɛnni na.